iyo maanta mudda taaganna waa la socdaa oo ah guddigii saxaafadda in la maruuqsanhayo oo dowladdu ay maruuqsanayso oo ay maxaa la yidhahdaa iyadu jeebka inay ugu jiraan ay rabto, kaasina waxa uu yahay waxaan socon karaynin. Inta kaleba haddii la maruuqsado in la magacaabay guddi golaha wasiirada ay horumad yihiin oo shan wasiiri ay ku jirto, in la yidhi guddiga doorashada weeye, laakiin ma geli karto saxaafaddu jeeb, ma geli karto, mana noqon karto aalad la isticmaalo oo habba jihaadii loo rabo. In saxaafadda laga yara gaabsado oo hay-adaha kale ee dowladda way ka adag tahay saxaafaddu, way ka codbeer tahay, way ka carab furan tahay saxaafaddu hay-adaha kale ee dowladda.